The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa.
I am an African. I owe my being to the hills and the valleys, the mountains and the glades, the rivers, the deserts, the trees, the flowers, the seas, and the ever-changing seasons that define the face of our native land.
There is a place for all South Africans, black and white. It is a partnership.
This is now the time where we should honor the memory of Nelson Mandela to build a new, better South Africa for all our people. Now is the time.
My name is Thabo Tshabalala. I turned 30 in 2024, and on the 27th of April, it will be 30 years since the dawn of democracy. Has our country benefited from this democracy over the last 30 years? Join me as I speak to South Africans of all stripes, from the most powerful to the everyday average citizens. This is a Times Live original podcast, 30 Years of Democracy. And today I'm joined by Ugogo Alvina. She is a domestic worker and has been a domestic worker for most of her life. Gogo Alvina, kunjani mama?
Ngiyaphila mntanami
njani? Ngiyaphila. Thank you for ukuza ukhuluma nami kule podcast. Gogo Alvina, ungichazisele ukuthi ukhule kuphi? Bekunjani ukukhula? Until uthole umsebenzi wakho wokucala, ukhule kuphi? Asiqale lapho.
Ukhulele endaweni yaseAmersfoort, angazi noma bayayazi.
AmersFoort eMpumalanga.
Yebo, ukhulele lapho. Ngangena isikolo khona eAmersfoort. Ngokuhluleka kubhadala esikolweni, ngase ngiyeka esikolweni ka-standard 4.
Oh, okay, standard 4. For those who are listening, standard 4 is grade 6. Grade 6. Pela ni sokanithi manje gogo manje abantu abasadile ngama standard.
Yeah.
Badila ngama grade.
Uzosho kanjalo
ngoba. So lo ongazi standard 4 grade 6.
Ngideke ikhanda nje manje ngokuntshela ngo grade. Ngazi nje u standard 4. Ngaphuma ka standard 4.
Yes.
Ngesimo.
Yeah.
Ngayosebenza emakhishini khona eAmersfoort. Ngasebenza lapho ngaqala ngigada umntwana. Mangigade umntwana kwabonakala ukuthi ngiyawuthanda lo msebenzi.
Yebo, ugade umntwana onangakhi?
Ngicela ugade umntwana onama kule ndlela engiyibonayo ngoba leso sikhathi bengingakacabangi kahle ukuthi unangakhi lo mntwana. Ngicela ngokugada abantwana bana 6 months. Umama wakhe yayisebenza
esibhedlela.
Ngimgada, kodwa kwakukhona umama osebenza ekhishini leso sikhathi. Mina ngigada nje lo mntwana. Uze wakhula umntwana wakwazi ukuhamba. Manje angithi uma usokhula uyaqala ukuhlakanipha manje.
Ene wena ngaleso sikhathi bona ngakubona 12, 13?
No, ngiphume mina kahle esikoleni ngina 15.
Oh, 15 years. So uqala ukubagada una 15.
Yeah. Ngoba niyazi ukuthi phela kudala esikolweni nokuqala sokulethi.
Ngiyazi ukuthi bekube kunzima ngaleso sikhathi leso.
Ngase ngibona ukuthi awuthi ngihambe kumama wami eduduza. Lana ejele ngoba mina bengihlala kwamalume wami eMpumalanga kodwa ekhaya kithi kumama wami kula duduza. Ngayohlala khona.
Ela tutuza kokonje kuphi?
Ise tutuza eNigeria.
eNigeria la ivele la ihawu.
Ya la ihawu.
Ngiyabona
eNigeria. Angihlala ngunyaka ngoba mo umntwana wangale ekwamanye malukisha emakhaya amalukisha amancane. Mofike lokushina ephakeme kanje uba novalo bengingafuni nje kudibana nabantu ngifuna ukuyibona ngakubelungu ngisebenza
bofuna nje impilo engcono asisho njalo
ngifuna impilo engcono amaphupha nje ukusebenza ngahamba ngoyosebenza mina ngisolungimi nje ngisebenza abelungu abawu 4.
And then esikade uqale ukusebenza nabelungu vele ufika e Latuduza.
Ngicale eAmersfoort.
Amersfoort, eh.
Yisengakhulisa umntwana.
Akhulisa umntwana.
Ngazosuka.
Oh, lo mntwana loyo bekuyibhuli.
Ya, bekuyiAfrikaans phela. Angithandi.
Ene gogo. Hayi, okay, asikathi ibhunu vele, just for all respect, it's ibhunu umlungu. Eh, umlungu.
Nga hamba ke ngosebenza mangisuka e la eDuduza. Nga hamba ngohlala eEden Park. Kwakungasi Eden Park leso sikhathi kuyidindela.
Dindela, eh.
Ya. Ngasuka eDindela eMakhalathini ngayohlala eEden Park ngabuka ukuthi mina lento lempilo le yokuhlala nje ukuhlala
so lesikhathi esufika lapho eMakhalathini lapho eEden Park asibize njalo uyini bogata nakhona
cha bengagadi ngathi ubhuti wami mtana ka dadobu mama umdala ya bengihlala lapho ngabuka ukuthi angeke ngikhone ukuhlala emzini phela funa ufake ukudla ufake lokho
ngoba la ufika nje endaweni akukho right ngoba nawe meli uedde la uedde
khona kodwa bona bebangana nankinga nje ngokuthi mina into beyigima enhlizweni umsebenzi
ene ngalesikhathi bose semncane gogo nakhona
semncane ebekusesemncane ngazohamba ke ngo thola umsebenzi ngasebenza ke ngasebenza khona kuleyo ndawo bathi sebenza
sebenza
ngasebenza emakitchen ngayeka lapho
enalo sikhathi si deep ku apartheid apartheid
apartheid ya awuhambi ebusuku kufuneka ipass phela uze kanjani
ene nawe ipass bonalo gogo
ipass benginalo
bonalo
ngathatha lo mlungu emasfoto bongamgadi umntwana nomlungu
nganapass
yebo wangithathela le pass ngahlala ngagada umntwana ngina le pass manje sengihamba ngiphethe incwadi zama ama pass ngihamba zonke le ndawo kusengine pass
ene le bible bibiza mina ngazi kuyi dom pass
dom pass ngiyacabanga ukuthi mina ngizange ngimpathe udom pass udom pass lomkhulu
lamaphepha amaningi
ngibona kumama wami ulomkhulu mina bengiphethe
encane
yeah
ngathi ID
citizen like that
yeah
bengiphatha leyo kodwa umthetho kwangangivumeli kuba ngibe segoli umthetho wangivumela
ye
Amersfoort kwangafuneki uhambe nale bus no mohamba nale pass lakho u right kodwa awuvumelekile ufuneka i permit ukuthi ufuneka la ula
so uphethe i pass uphethe ne
permit
so uphethe izinto ezithu
i permit leyo ngoba bengisebenza emakitchen bengishiya kodwa mina umlungu bengimsebenza abengenzela wangenzela konke kwalunga
kuyonke
yami noma ngisebenza ngoba ngayike ngabagijimiswa amaphoyisa ngabofakwe venini ngakhala bangithatha ngacela ukuthi ngicela bangise kumsebenzi
bese kwenze njani gogo amaphoyisa azakubamba
beyingekho phela ngihamba ngihamba nje ayikho ipermit unayi ID kodwa ayikho ipermit kuwe
uthi usebenza la
yebo sofune kuye lapho umlungu achaze ngawe
ukuthi lo uyangisebenzele
yebo noma ngabe uvakashele okushini fune kube nepermit ukuthi ngize kabani ngizohlala
la ngoba
yebo bengibona bomamncane wami bebaba bopha kubo la bakhulele khona yebo bebaba bopha kubo
yini manje bomele usho ukuthi nawuphume emzini wakho mele usho ukuthi
yeah
ngiyothatha permit uya next
ya endaweni kabani
what if
ngiyolala
angiyekudeni yakhona ufuneka ipermit
noma ngangimncane ngangimncane leso sikhathi kodwa bengibona buma mncane bebaba bopha bakufuneka ipermit kodwa basekhaya kubo
ha
bazofuna ipermit ukuthi nebadala
hayibo
niphinda wozeni
and then nawa ngiphetha ngale permit bayakubophisa
yeah boboza
so now bakubophisa
mina bangithatha bangifaka evenini bona babona umzimba omncane bathi ngumntwana bangithatha bangisa la ngisebenza khona la ngisebenza khona ibona bathi ulungele lo unako konke kwalawa bakhipha ke incwadi abazaziyo ke zabo belungu
baproof ukuthi vele uyasebenza
yebo kuba ngihlala kwami kodwa ebusuku angifuneki estradini
so bowulala khona lapho
bengilala lapho
mara bowungaphumeli ngaphansi
ebusuku akufuna kuphela ubuhambe estrade.
So bona bafila kanjani ngoba manje amaphoyisa nawa angangena lapho. Bangena lapho kulomuzi lo emlungini wakho. Angafika lapho mothi akubophisi noma hey abophe. Let's say for instance ayafika lapho kulabulungu lapho. Bathi nina niphethe umuntu la.
Bazotshelwa ba.
Hey.
Bazotshelwa.
So bekuphiliwa kanjani?
Baningi abantu bebahlala emakhishini banganawo ilungelo lokuthi banga ahlala bangaregistwanga. Uyaregistwa uma uzosebenza kumlungu ufuneka nepermit.
Ufuneka ulale.
Eh kodwa kuhambe kwahamba kwaphela.
Eh ile kwaphela eh.
Ya kwaphela lokho lokufuneka kwepermit. Ngiyathemba ukuthi abephethe lapho noma ngingabetha kancane ngoba nami ngibe ngumncane. Ngathi bekuphethe umlungu.
Eh. Ngisazo ubo fervuti ulandele. Ayikho kuso ukuthi ngimasi sithele fervuti I'm sure 1960 mose lapho.
Mina nangakhe. Ngina 60. Ngazalwa
1959. Oh gogo. Oh gogo mose ke komdala.
Ngimdala.
Yaye ngithi umdala. No ubaba mphelele wavela 1963. So ngiyabala manje 1959. So untanga ya Antoine Momdala.
Ya, uyazazi naye kancane.
Kancane.
Njengoba nami ngizazi kancane.
Kancane.
Ngeke kodwa ngiyazi ukuthi kube kuno favorite
ukunoba. Eh kunobanibani labo.
Ngiyakwazi lokho kodwa angazi le kuthi kwakwazi
kuthi khona bobani bobani la yabo nabo John Smart labo bani
khona
nalabo
angazi ukuthi bekuphethe bani lapho
John Smart
no Ferru
and then ngaleso sikhathi gogo so ubona ukuthi okay sekunomzabalazo oyenzakala la kule lizwe leli bowuzizwa kanjani wena ubona umzabalazo I mean 1976 from Sharpeville asiqale ku Sharpeville
mama khathukushonwa kakhulu
sekushonwa kakhulu lapha e Sharpeville I think it was 1960 something Sharpeville massacre abantu bashona bebaningi khona bowuzizwa kanjani wena so ubona ukuthi la abantu abamnyama bayafa
ya bengiziva kabuhlungu kodwa ke mina ngangi saved
bo safe
ene endaweni zasema kaya emalokishini amancane bezingenzeki lezo zinto thina sasimangala ukuthi ha kwenziwa nje siva ema radioweni singezwa singaboni
lapho labo uhlala khona at the time bonga amaphoyisa bewangekho bewangahamba emgwaqweni
abehamba emgwaqweni abekhona behamba
and uzizwa kanjani leso sikhathi uhamba emgwaqweni uyayibona uphethe isibhamo ngashuba noma yini
iva mntana nami sasingawaboni ngoba thina basisendaweni e-safety. Singaboni ingakabikho lama TV. Ngisendaweni e-safety. Ngizwapi umlungu makafika avulele le radio ya i-radio ya ke mayikhulume Afrikaans ngoba mina kakhulu ngazi
Afrikaans.
Ngilalela ke lapha ku Afrikaans le beyikhulunywayo lapha impela ngize ngihlale phansi ngilalele. Kodwa angiboni lutho. Siyeva umsindo.
Yebo ukuthi kuyakhuluma.
Yebo ukuthi kuyaliwa lapho. Uyabona. Kodwa ke angiboni angazi
ngoba u safe la ukhona. Hayi ukuthi awunandaba but u safe and lokho affect you know like abantu base Soweto abantu bakuphi
kuphi. Uqale kungihlupa sengilagula impela ke sokunama TV ngoba umlungu ngangimsebenza lagula. Wazi wangithengela i TV le emqolo ngathi le emqolo yafika. Kuthi ke ngibuke. Yes I.
Manje umndeni wakhona bowuthini ubone maybe bona ba umndeni bo sogola ngaapartheid bona bebathini bathi wena uphila you know uphila kahle bona bayasogola bengekho lento leyo
angithi umndeni wami use
Mpumalanga
awungiboni ungibona yilabo mangibabizile
bazovakasha
ngoba bebavakasha kufanele nasekhaya ngivakasha bebangiphethe kahle kabe belungu bengisebenza
eh gogo and then manje sesiyafika Mandela bayam uyaphuma ejele 1994 sekuyavotiwa ukuphi ngaleso sikhathi wena
bengikhona lagoli
bozizwa kanjani uvotile ngo 94
ngivotile benginale ingane yami ke
and uboziva kanjani wena voting for the first time ever
bengiziva alright nje ngingana Yinganendaba.
Bongaboni umehluko.
Bongaboni umehluko. Umuntu kuyafiwa la noma kufiwa la. Bengaboni. Bangibona babaleka bengibaleka nami. Kodwa nje isiZulu akakho akakho kuso
ukhuluma isiLungu
ukhuluma iEnglish neAfrikaans
Afrikaans
yeah
because yiko lo akwazi
yeah
and then bahamba abo Vickers
bahamba abo Vickers
by Cape Town
wahamba uSpangano lethi
yes Spangano lethi
bawaya eCape Town use Cape Town namanje asaxhumana umntwana engike ngaxhumana naye khona la umsebenzini Alexandra.
Oh, Alexandra. Yeah. Yes, yes.
Wanga spanga nulete. Ewa kulisa imina
fu. Oh, am kulisa. So hlangana naye
manje. Hlangana naye khona la. Mbuza wangitshela ukuthi yena uyangifanisa akasangazi kodwa uyazi ukuthi igeli la ka anti wami lalungubani nobani nobani nti yimi ke lo
buwe lo
ngiyambuza bobhuti bakhe nabobhuti bobhuti abanye bakhe wangitshela ukuthi bakhona hayi ubaba omncane wami sowashona
so ukubuza gogo impilo ya lapha angifuni ukuthi impilo ku apartheid but le mpilo lebo iphila lapho beyingcono compared to lempilo loyiphila manje noma lempilo loyiphila manje lombuso lomusha ungcono yiphi impilo wena ubona ngathi beyingcono for wena
mina impilo ebeyingcono eya laba bakala liyakudala impilo
iliyakudala so uzizwa ngathi bekungcono
bekusave nakho lokugadwa Begu save ngoba ufana nokuthi inkukhu uvalelwe safe uhamba uyishonele kodwa ukwazi ukufika kodwa ingcono kunale yamanje esiphilayo hayi futhi le yakulumnyaka lona impilo le government le strike le government yamanje iwes
ish so ukamuthi impilo yaku apartheid
beyingcono
for wena beyingcono
yeah
and be bo feel safe.
Beng feel safe. So lo na banya bantu no mabona banga boni.
Hey.
Beba feel safe. Safe.
So lombuso lo spula guyo manje.
Ay, ya, kusumbu. Ay, fine. Unje. Yazi nje kule mnyaka lokuqala lo unje lo. Lo.
It is the kindness uMandela aceda ukuphatha. Bekungcono nyana.
Bekungcono.
And then kwazo phatha uMbeki.
Futhi yazi lo baba bekungcono.
Eh.
Bekungcono.
And then kwezo ubaba kwezo
babakhulu wabangcono kakhulu.
Oh ubabuzuma bekangcono kakhulu.
Bengcono. Yabona mina ngifuna ukuba kakhulu le zinto lezi zabo lezi ngoba ingqondo zethu.
No, no, that's why I say that. Yeah. That's why sikhuluma
kanje. Bengcono. Bengcono kakhulu. Bengcono.
Why uthi bekangcono gogo? Hayi kuthi sengiyabuza
khona. Izifo eziningi bezingekho. Izifo eziningi bezingekho. Noma ngingazothini? Nabantu ukuthi manje sokubulalwana nje noma kanjani bekungekho bekubulawana kodwa hayi ngalendlela le hayi ngalendlela le kungabi namsebenzi akunamsebenzi ubulala umuntu akunamsebenzi angeke uboshwe uzohamba la stradini yabo uzohamba la stradini into enganamsebenzi ukufe inja kunezingane ingane ithola ingane mayithola ingane lengane nomuyayilahla nomuyenzana akunendaba kusogorwa ngeyitifiketi zengane ingane eyincane ezilahlwe wonina wenza nto government emusha akenze fokhona ukutshela la athi mo uhambe ufuna iaffidavit epolice station udelelwe lamaphoyisa adelela amaphoyisa mfana wami ngiyakutshela delela labantu laba abanamahloni abananembeza amaphoyisa ayedelela uzokudelela iphoyisa uzocela iaffidavit akudelela awufundanga ugcina ngasazi ufunde ngami
akakusizi.
Yeah, lithi zibhalele
lakhleka.
Yeah, lithi zibhalele.
Hey gogo,
uzobhala uthini? Bhala ngesiZulu.
Yo,
bhala ngesiZulu.
Eh.
Qede lapho bathi hamba uye what lento lendawo lena?
Into.
Emaponya.
Emaponya.
Uhambe uye emaponya. Uyifune lendawo ukuthi funeka ngiye emaponya ngiyokhuluma namasosiali wakhe. Bathi ngena la, uthi angena la. Hayi awekho lana sathula. Uthi ungena la. Hayi awekho lana.
Aguna direction, aguna order. Aguna next. Aguna next. Abakusizi.
Kwasikuruti la khona. Uma nje agqoke le zinto zabe zimnyama ngathi zizilo, ngathi ipikop. Delela kabi labantu laba. Babona ukuthi baphezulu. Ufike ume uyamcela. Akukhomba kwenye indawo. Umdala lo muntu. Kuze kungconywane lo kwabafanyana. Kuzothi gogo sendaweni ethize usuke la ungena uzuyithole leyo ndawo semini leso sikhathi uyithole bathi Orlando nakhona bayafana bayadelela bayafana
bayafana
njengoba uhamba queue uhamba queue ututuma Sophia bathi sikhathele thina hamba
oh gogo
sikhathele thina hamba ungasitholi leso certificate
lesi into beyifuna nje i certificate
umntwana ulahliwe nina
ulahliwe
umntwana ulahliwe nina kodwa abakwazi ukunceda lo mbuso lo ungcole kakhulu kabi lo uthi uye Home Affairs Home Affairs uzowulandela ulandela uline balo bathi hlala la kube khona oqhamukayo lapha ohamba ubheka lamaphepha enu manje ubheka lamaphepha enu akafuni ukwazi ukuthi umqalele isitori ukuthi kuze ngizoba la kwenze njani uzokutshela athi hayi kuze angabe ne ubani umama lengane hayi mama lengane nami mama engane ungana pasi nje awusiwa la hayi hambani endaweni yenu njengoba ngihlalele elensi nje hambane elensi hambane Home Affairs yaselensi kodwa size
Home Affairs
enkulu ngesedrobheni
ehloniphekile
abakhona kunceda ne bakutshela ukuthi hambe elensi ukuzokwenzekelani ugcina kwenzekelani ngaloyo mntwana lozelwe
lokungazi ukuthi unina ukuthi
uzokwenza kanjani ugcina unini enze njani uyalimala emphefumulweni uyadla ama drugs ngenxa ye Home Affairs engolile Ngenxa ka-government onganalo iqiniso limenemene. Menemene ka-government.
Enegogo so wena njoba siku lokunyaka loku yokuvota. Usabona isidingo sokuvota?
Angisiboni isidingo sokuvota. Yabona sokuvota? Engisibonayo. Engijabule kakhulu kabi. Ngijabulele kumsholozi ukuthi ngiyovota. Yabona ngina ID. Ilahlekile ID yami. Njoba iphela inyanga ngiyahamba ngiyofuna iID. Nedi nje ukuthi ngivotele umsholozi.
Umsholozi nje kuphela.
Umsholozi
nje kuphela.
Azange kube ne-COVID kumsholozi. Azange sihlupheke sahlupheka kodwa hayi kangako kumsholozi. Ngimthanda ngabe umsholozi ngiyovotela yena.
And then ukuceda gogo le conversation unethemba ukuthi uzaba ngcono lo mbuso.
Uma kungawela kumkhonto kuzoba ngcono. Hayi ANC. Kakhulu.
Iya gogo.
Iya kuzoba ngcono.
Kuzoba ngcono.
Kuzoba ngcono. Uma ungawela kumkhonto uzongibuza kuzoba ngcono.
Kuzoba ngcono.
Yeah. Kuzoba ngcono.
Okay. No, as you guys heard it, Gok, Alvina, what a fruitful conversation to hear that point of view, to hear how it was under apartheid. Ngiyabonga kakhulu Gogo for isikhathi sakho. Thank you for ukungitshela nje. Inoma singakhulumanga isikhathi eside, I feel like singakhuluma sikhulume, but ngiyabonga for ukwenza isikhathi ukukhulume nami ukungitshele ngehistory yakho nalabo abamamele bazafunda okuningi kule conversation last night. So thank you so much Gok, Alvina, for joining us. This has been the 30 years of Democracy podcast. Thank you guys for joining us. My name is Thabo Shabalala. Do catch the next episode.